Kutheni na mina ngekagqibi nje?
Abelungu bafike late for supper. Ndisanda ukuphuma e-kitchen.
Ulungile ke mina ngalelogo yakho inyulo ku my dear.
Hayi suka Joe, mina ndithanda isket xa ndisiye driving mntakabawo. I-Jazzman zika Buddha Zex ziqubisene ne-Black Bears zika Peter Rizani.
Kulungile ke mina, sukuleva kangakanana. Le fellow yakho ndifuna ukuba iethu liqhaka ifika nje apha eflatini.
Yo, unyanisile, sendigqibile chom.